bikolere byonna byonna ebyobinkolere byagala nnyo kwebinkolere
oliruyimba ntambula nkufuwa mu luwade wannema okukusa buli wembeera nnoonya kyenkuwa ontamiza nnyo oli mukaosinga n'amalwade eno enyumba ya love gyetuzimbye eri kaso lyaje kirano tucankalanye olutambira omukwano tuzingulule abatesi bacankalane tubayite ku mbaga bakuŋŋaane baby waleetawo enjawulo mu bulamu bwange era nga nkwesiba nga tawulo mu kiwato kyange bwentyo nkuwuliriza nga rediyo mu kitanda kyange
ebyo byonkolera ebibyonkolera omwana wesagala kale binkolere beibi binkolere byonna byonna ebyo binkolere byagala nnyo kwebinkolere
ebintu byobinkolera zenna nenjamuka era kindeetedde okusoma ti mwana gwe onjagala
kale binkolere ebi binkolere byonna byonna ebyo binkolere byagala nnyo kwebinkolere
Wowo Tingisha
Holy Chibala Owomanga ntuntunu Che Mwana konsekula Yebi nyewa mchinu Che Koligeza nonka suka Oliva usude dalu Baby Nebo mpasi kudomu Kwanu kondi chiri mululu Koligeza nombula ko I don't know what to do No Abandi bantagula Bueno ya no sasira Kubanga konsobola Abalala te bansobola
Baby, binkolere Baby, binkolere Yona vio nevio binkolere Piagala nyokwe binkolere
Bintu vio binkolera
Binkolera
Zena necha moka Ela chindete doku soma
Wonders just